Esikabani lesithombe siphezwe kwetafula.
Hawu nkosi yami, esikaBoy Masaka.
Kana umfisha nje?
Hawu, awumazini. Insizwa ngempela phela seyibuthe yani insizwa.
Ngisafuna ubona personal very bad
food. Hawu suka, madakana nje ngawe nje.